Ida chikevula kumina bidizo kamu zukuru waga wunga panya sikenda katievula kuminemo berenga mbele kereza kusasa tujagenda mkasensiro countdown na ye nchali na uwane mboze zinja ulo ateni ino genda kevuru guanga awamu no kujiawo meseji za mwe kale katusoke tudukeko emukone eno katusoke wano kakati tukeneko musonga za abana chabazinga wabusoga William Gabula na Diope Owokuna munanga sabi abazadde okwongera amaanyi mu nkuza y'abaana naddala nga bakozesa munango luwummula luno oluwanvu abayizi lwe bagendamu. Kyabazinga alaze obwennyamivu olw'abazadde munnange abatakyafa ku baana baabwe, kiviiriddeko abasinga obungi okufuna embuto nga bakyali bato ne bamalirizanga munnange ate bafiiriddwa emisomo gyabwe. Okwogera bino abadde ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'abaana mu nsi yonna wano mu ggwanga olutegekeddwa ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku baana ekya UNICEF mu Uganda wali ku kisaawe kya Kololo SS. Wabulera asinzidde wano ne yeebaza ekitongole kya UNICEF ne gavumenti emunange olw'okufaayo ennyo okutereeza embeera z'abaana.
In Busoga, we believe that raising children is a collective responsibility where every child belongs to all of us. Their success is our success and their future is our future. That is why I am deeply encouraged by the partnerships we see today. For instance, UNICEF, government ministries, the European Union, the Swedish and Netherlands governments, education institutions, districts, and various communities working together. Therefore, when we unite for children, we build a nation that cannot fail.
Hey, Chabazinga, afumbue. Kakati ye Catherine Ntabadde omwogezi wa UNICEF mu Uganda ategeeza nti baagala okulaba nga bazadde bakuza abaana baabwe n'obuvunaanyizibwa.
Olunaku luno lutujjukiza nti bye tukola birungi naye ate tulina okwongeramu amaanyi kubanga waliyo abaana abatannafuna mukisa kusoma, abaana abafa, waliyo abaana kwegamba nga ne webasula tebalina wakusula, waliwo abaana nga tebalina kyakulya. Kati mu byonna bye tukola nga tuline gavumenti, bannaffe abatuteekamu ensimbi n'ebitongole eby'enjawulo era bye tukolagana nabyo, cultural institutions oba kingdoms eza Buganda, Busoga n'awalala wonna we twagala kweyongera okulagana nabo. Tulabe nti olunaku luno twejjukanya biki bye tukozeewo ebirungi bigende maaso. Omulamwa gutugamba nti twongeremu amaanyi okusiga omusingi mu baana.
Kale embeera bw'etyo bw'eri, twongere okukuuma bannanga abaana babeere bulungi.